Mimi najua siri ya penzi kupendana, tena najua sumu ya penzi kugombana, sababu najua mimi na wewe twapendana, na kuwa pia hatutoa hii kugombana. Mimi najua siri ya penzi kupendana, tena najua sumu ya penzi kugombana, sababu najua mimi na wewe twapendana, na kuwa pia hatutoa hii kugombana. Wangu mamito, senyorito, my babyto, wakileta zao tu wapige pembe, tusirudi nyuma mbele tusonge, tusonge mimi na we. Wanafiki wazushi wapambe, wakileta zao tu wapige pembe, tusirudi nyuma mbele tusonge, tusonge mimi na we. Wangu mamito, senyorito, my babyto, my hatito, sweetito, my potato. Wangu mamito, senyorito, my babyto,
Clever Touch. Bass. 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 Bass